Omuntu aligabana ki bwaba obulamu tabutegese entuyo zimuyitamu olwa bino ebintu ebirekwa musajja wattu azukuka kiro era bwatyo yebaka kiro ng'akooye matuya nalabe nga munseena abeera wakabi emmotoka yagula nnene era ennyumba yagala ngazi azanyira ku by'obugagga bwe ng'oyo mpoza yoyaluzira katonda mugenda kitono yetalinga aba bamutigisa ensimbi zeze zimusingira kiriba kiki ekirizimulesa alingaoyo aligabana ki singa obulamu babumujjako atuyanidde ebintu omutali ensi emusaze ne kunakuna oh. Ensi ekoma, ensi ekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku Katonda ensi tekumulwa kuba tuli bagenyi tuliko gye tugenda nze kantegekerenga ekulu ku lunaku mulimba nterekelaenoesekoma esekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku Katonda ensi tekumulwa kuba tuli bagenyi kokwe tuliko gye tugenda nze kantegekerenga ekulu ku lunaku mulimba nterekende fekino kyatutuukako ow'omukwano musumba mugerwa mukwano gwange yandeka bubi omuntu oyo yandibaddewo nze nalowooza tulibeerawo nakaddiwanga tumulabako ekyamutwala kyandeka bubi wadde nga yagenda gye nkolerera omulungi omusanyufu nga mundamu ye temuli bukuusa ayagala ayagaliza alinga oyo limusangawa naye kiro ekyo kyampisa bubi okumulaba nga yasesebuse olunaku olwo lwandivuddewo olwanzijjako omuntu gwe mmanyi talidda talidda yagenda lumu tewali nakudda ebyensi eno bikoma lumu oba ogenza ogendera ddala kati gwe munnange wanditegese tomanya lunaku lw'olitwalibwa totuyanira ebintu omutali ensi nekusala nekunakuna nkugambye nze ensekoma ensekoma gambye gwe ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku Katonda ensekeyo kuba tuli bagenyi nekogwe tuliko gye tugenda nze kantegekerenga ekulu ku lunaku lulimba nterekende temulababe agule motoka bere wakabi asaddaasa omwana wandugwa mbwalina ennyumba yamumusabye atuula omwo n'ayagagala ng'abali amaziga gabayitamu tasasira musayi gwayiwa ayagala nnyumba abantu bamutye obujuliza bugulirira alina ensimbi alire mwaka ki buli ayogera n'amusirisa bwaba yagadda mu mizo musu bwe bw'omulaba kulowoozesa tiye ku nseena liremerako atuyanidde ebintu omutali ense musaze ne kunakuna aswadde oyo ensekoma ensekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku Katonda gibekeyo kuba kuba tuli bagenyi gibekogwe tuliko gye tugenda kantegekerenga ekulu ku lunaku mulimba nterekende ensekoma ensekoma ebyensi byakuleka era balifuna kyaba byesiga ne bava ku Katonda gibekeyo kuba kuba tuli bagenyi gibekogwe tuliko gye tugenda nze kantegekerenga ekulu ku lunaku mulimba